Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Nun dira to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sigou jam wadi sakrabe hedibe. Haka sirna shisa yamirta ka leledi mali gullirde humnide habo podde bonde holiti wiide na landinande teddingol kado saria. Ebi oni gul gidali DS do adnardu na heddi fa hande fedende holti wiide galdo gubal te rusi en basal yimbe rafi kawral sinuji nawtorto lerunde afrika wattu mo commerçant embe holiti wiide cioguji di na chamti jamarande ka yeddi dun na sabe wi codobe kulentreji yogaji na tidi fa hande di ngun seme kawarji amen hande beten alada bari 10 février 2023 bismillah sakrab Serebul hadongol nanugol leledi ndi sottugol madun yarde shisha nyaloma handi 10 février fudata gullirede du tatteje leedi ndi fuf lam ko be holti wede fanda karo anya yu haybude cellal yimbe buri fuf jokolbe be wattumo gullirde humninde habbo podde bonde na landinano teddingol guldo sariawul ciotobe jogabe ka holliti landinaki khalifa goita on ko hebene ke dafa sam usman nyali buli alsisi
sini daber hadongol sottugol don fuddi alal barende ciotobe shisha jogabe kolti wede timmina jagumu ben yogadu yettinde daber de mu ben ana wawi latade cellal sukabe
wajibe juude amen min teddina sariya wongul ko min jogino don ko ka futimmi yimbe faahe fu ana jogi dum de leedi amen di be bawa yaltinde ko be jogi ko fu be tippo sabi laamu lindi yobotaabe dum fayso be kadi dum sikka fu wala hem mi kebam dati di min bawe nanirde dum le leedi amen di
najo tawene be sottobe dum dokama lebbi jago yalla ana jot jagoji mu ben e wi office central de stupefiant de gollide holti wide calibe tabane de dabere fu jogongoji anambay amere do mubben wattu jono dabereji fu piyama yalla jaboji uboji bernde anakebe basiru bamba jokko directeur office central liste pifian
toute personne qui se rend
fu nanga do ananna shisha lede amendi jukete hitane yare dubi sappo kaso o yonnete jawdini adadu mudum fuddata mali hemere yade uinay tati temede jeegom jeeyo fu nanga do hendu yonnete budi mali hemere yade uinay didi sefa tawra do dum fudu uddete kaso nyaloma yaade balde sappo yennete kanyindu buddi mal hemere yaade unay didi yargol shisha odu nanga do hen fu uddete nyaloma yaade balde sappo yennete jawdi ndi adado mudum fuddata buddi mal hemere yaade unay didi sefa sariya o gollirta
sira appliquer
lugo ngoji ngadi hanken do bamako do gollide ocs de holtiwede imadaraji jukina do habgol e de kulantereje le kedde leydi mendi
sakrama tutu hak layma du kabaron banga bem am fkay du twitter gubal daesh na hedi latade ben titala fande le luden afrique le kedde annaru du denno dengal do gubal ben basal yimbe ko nutelaji hakuno sinuji nawtorto kado hala hali dun nyande jena février 2023 woni vladimir voronkov men jokko secrétaire général oni habo terusiyagal denno yo wattu batu o ben conseil de sécurité hali dun e wi makko do gal do gubal na hedi latade fa hande hunde hudnende le hunde hudnende le kedde annaru du intala ak bilal won ko hebe ne ke dafa sama
lay tongande oni ko fawi do kulbenaji gobe terrorists en bangal jam en den nago hakunde leede voronkov holiti wide gobal dayesgal beedi imadaraji mudon bangal bonandaji le nokuje de gatta imadaraji dun fay etawede murtugol yonkiji e jawdeji ko be kolliti le de windande honoraji makko mo leede shin shen lamido lam hakunde ju direction executive committee communauté habgol e terrorisme holiti wide gal gobal kabantongal dina masibaji e basiji hakunde jaleñ le nokuje de woni ko nawtorto faaba ma hawtaabe mun lesa hengel hono mali gal gubal terrorist en an woni le o nokku do fedde modon noddir etat islamique o grand sahara gal gubal bangi le o nokku le lewru october hitande 2013 noddir muzao engal hebira jawdi magal le sottugol kulantereje bonde hono kaborde e doroguji etat islamique o grand sahara ana joggidu nokkoje itata yigaje ana nangadu zakat ngaji himbe wombe le e nokkuje de wi mum wodi
denna le lumoji di hultan wiide kulentir yogaji ana chamti e wi men julabe gonbe bamako denno e men nuku jogaji ngalurende kambe choro ben su kambe njottin cedobe robe ciotobe ligngaji be roga hulti wiide tuguji di buytige jati ka non yimbele hobe dum woni ciodobe jamarnde ga e hulliti kulentir jogaji fa handi natidi cioggu alasan jagti darno ko dale lumo wonko hebani ke dafa sama usman nyal buli alsisi
e wi o julaji gon le lumo medina cioggu ngureji ngarti do gonno arande bakari gangara julajo
gambia ka detaisha kemeke
maro gambia kan o kilo mudum temdere chakurundo hakune uinainai temde jegom uinainai temde jitti gawdo chapan jitti nyebbe chapan jenai neban dan ka cho gumudo jippike sel bidon 20 litre o uinainai temde jegom hande
wannani ani kemoro
le o wattu kulle kacci anakewi ewi erewbe sottobe wombe le luma kulle kacci nuko wonida bozola kano ebe mimsi ko sodobe anafam ko ngarata dun
tamati poivron kan kulle kacci kewde hande ka cho gumudo mana yafile lumoji di sada de poivron debe sapo sefa chakur mudum temede jeegom somayaji di ka wana ko tidi ko yeye tano temede di fu mal hemere ana heba do hande
de nyamobe yogabe kultiwide fa han kulle yogaji ana tidi
maro kan ne banka ana tidi fa wana sese yimbe ana wondi sodde dum fa landina korka tamati o ana heewi wari sodde dum kalsi komi dokete somaya amen o ko ko heewi mudum fu e neban natta ana tidi fa wana sese
julabe yogabe kultiwide kottini ne nguji di yo sabbe dugol engrais ngaji
9 février kala hitande men na hertalna habo cancer li arnordu li lidi mali ngawnyaloma men jambina ma hika e do sisli potal ele sorugol men yimbe jogibe nyaw odo nyaw o dono wi docteur mbé han ben si cancer ngaji di nakewi di buru ben andede di ngoni di ben indi di ko wiete ko l'uterus to rewbe e kanye prostate to worbe kanko ali sisi wonko hebani question kedda fo tanko kanko usman yalbul
temdere yimbe le jehobe to nyaw cancer o sawrete to fu chapan jego men kanyo en ka rewbe chapan nay le temdere fu worbe non holtiri wile dunke andan be kabaruji nyaw madani li yo doktoro gollo luxembourg to holti wile adadu yimbe be nyaw cancer o nangata le amendi ana wundi yarde yeso
ko yata hitande joni nyaw cancer endi ko nyaw cancer uddo matede sanne le hitande 2022 ko yata himbe ujinaji didon won be nyaw o nangi limtabe nyaw cancer goddo burde hewde be beteedo kol nango rewbe ko yata himbe ujinere temen joyon won be nangi le hitande
cancer o yo nyaw sugulindo sanne o mo tampina du non holi sire wede kanko madam touré tawede sukulla ko nyaw o wadde mako fu o do debbo mo du mudum buri chapa nay ka holti wiide yimbel batti be dum faabi ke dum sanne le nyawmu on
meda wa wiide sakirabe no ballaka kambe jaati be holti wiide meda tinni e be darde ka hakkilo lobbo yettude ka wattu fu e lando ka yalla ana samti yalla meda waawi no hooram bangal jottugol hakkilo e caldi
ko serti e mako kanko o do suka debbo goddo mo endu mudum tacca saabi nyaw cancer o ka holti wiide fay goto faaba ki dum e le nyawmu on
ni be entourage mi na
himbe be njoddimi yogabe ko wiya nyaw cancer wa han dun mbodde keka sabi hakkilo mabbe nyaw o anaraba goto jati wari fasud amen wiide ka yesa an wayli take
timirade sugunu hore mudum du ye hunde tampino sanne yimbel be nyaw cancer o woni mu em non holi tiri wiide kanko madam uriyetu o wi yimbel ndiobe hore mabbe tay sugunu fu wala hen sabi nyaw cancer o ana jalabe
banan yere
nyaw o jati ana wayna yonki neddo jogabe ndadde gite bonde dun ana metta yonki himbe battibe ma fu fu buri seni tay sugundu ma soli bere nyaw o won e maada e wuddugol himbe battibe ma na nawi sanne
woni wundo yere la
tawina nyaw cancer o ana sella non holtiri wede kanko docteur madani li ele wi o do dunke andan do nyaw cancer o le leddi amendi so andana ma low ne o buri yawde santude dum
d'abord le cancer
holtinde wede cancer wana nyaw ndabo himbe battibe mo nyaw o woni mudun kana hulde dum sini jomon ana sawro e o nyaw e do wayi wadde kuttiji goddi le on wattu jomon ana hasindini fa oke da hakkilo lobbo watti yoga sina jeewi sabe majjere watti de himbe ana boddo joomon sini nyaw o joomu mati dun law mo way sawrede fa samta
madam fay kajatu kante lamido fedde gundo wadde imadraji fa haba nyaw o yude le leede amendi kanka nardi jamande fu selako jayrata yimbel be nyaw cancer o woni mu'en
o jan ki viva
himbe nyaw o nangi ko biami be patti be tawe le metala yonki be tinnodu patbe kedina koyma esera
cancer ko dun tawa fu ana wara neddo non holitiri wede dunke andame kabaru mudum be koliti du wede leedi amendi ana jogi yimbelle mbobe sawrude si cancer ko lati fu so du andama law
sagrab dok honne kattene kabaru jamen beta ko micinti non tan waw sat fufum tadru bemal amen 3w.tamin.org manno dun jamu 3321 do sede yotrame magazine magazine am hande yo mo robe dum yobdo kabaru radio denno kabam ben yambina de hecci kenya 23 février le mali en nokuji kewdi adnaru dum denno nafaka radio kay godo fufu dulla dum ka non bangal rewbe yalla ne bedoro famu ko dum doto fande nafude keddana kum hebana do festango mi alcisse yo enyalle jom iwdi sahal yaade baleri fangude wudundu rewbe hewbe anditi jaati wiide radio na faaboobe sanne e li madaraji yidi wera dibi gondi
radio joro bari
radio ana jogi daame mawnde e golleje amen minen rewbe le gombe le kreduji di sigaso do golleji di min gatta di fu waawa wadede tiagal radio puri fu minen rewbe le mbaytobe kulle keccede minen kaambe de jotta sanne radio o bajangara do rewbe le gombe donbe fay huunde bettata ko dum en e do radio minen mi rewbe le ardinaabe kaydo ko ruji amen di ko hewe mudum fuudo studio 80 mi kebata mi de yidi sanne golle ko be gondi wadde
j'apprécie beaucoup
bedade kabaruji di be kebata rewbe hultiwile radio o ana faabobe dun e le birki bangal yewtereji lolirdi baroni
maro ima fi jamane do atela elaya maro mangay dabla ne ki ka to abela yele pere ni dabla sigide ne bidele alakama
mama lele nyere balele
oh ni be se kula e kala ele kala
yo hono de do yewtere ngadande du radio wango bomako do tigida jabi amnata labas traware yogabe e jewtinobe o do emission
ne toye
mi woni indirte do muna le cinema darne en hen woni hollude rewbe hono hani wordure de galleji mu en mi maro indirte debbo mo yida ka fe darne mudum kokkani do latre sababu e jude hewbe yimbel kedotobe min yirde kam hono neddo bondo ko hewe mabbe fu jilli ko ngadam min kan e no gordum e gorda an
ho e wi kambe ardibe radio be dido yotoreji di ko buri hewde na nayi e ko njeten na nyade fuf le galleji amen malidi kedanna kasum usmanu lolirdo baroni ba
on travaille dans
wonde wadde le galleji amen di ni woni ko min kalta hala mudum sanne arande ni won golle mo min ngadan no momino dirta emission 100% féminin ga hande jallugol yimbe min buri wadde golle mudum tampu be ana heewi le galleji mu en be ngala fuuno min ngada goddum so wana hedaade kulle ko waawi jallude be dun ne do radio hebeti
herotobe yogabe ka hultiwide dido yewtureji di na nafabe sanne e lengurndam rewbe herotobe yogabe ka hultiwide dido yewtureji di na nafabe sanne bangal jogola mo be kany huntande hore
ye baro so
gonga o emission ngaji mabbe di ka latige sababu waiti dembaaji ko heewi yimbe be fu ga wakati kambe du no mi gadirta ni ka mojjaade a wawa fi hedaade emission ngaji mabbe di tawa wala ko nafima saatu kertobe hore ko heewi mu en fu ana yi'a hore mu en e golleji di mi gondi halde hala mo
arkatu toure debbo gollowo radio to gawo e wi mako radio o wawiri nafude ni so ni dum notraka no fewri dum wawi latar dum sababu bonondo modo
la radio ete
radio yo hunde jogine darne modo bangal hontondirde e nangondirgol le leedi amendi e dum wawi nyifude basi ko halte radio fu kedotobe dum an haani yawde ko mudi hen bama dum gollira ko modja ko yoppa dum cangal sabi e dum wawi sendude yimbe
dum de division
mi citan wiide le leedi malindi ko badi radio ji temdo joyi ngoni lam o yamiri